yeah, 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 yeah. Chop, 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 chop.
Ooh, yeah, ooh, yeah, yeah. Kaya.
Ay, yeah, 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 yeah. Wara. Yeah, woo, yeah. Kuamka, sintotaka. Kama kuota, mina kutaka. Taka. Na kuamka, sintotaka. Uye, ye, 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 ye. Niweke kichwa changu nikupe bega nieleze shida zako mama mama chozi lako walimwagiki kiki mbele ya wanafiki milango ya marafiki kwetu waifunguki kopa limechoma mkuki mbona sifurukuti fukuza wa mamluki duki nduki nduki kwanza mina ungepasina bongo duki na gono za kinya Brandy Tachaka.
Last night I had a dream. You were in my bed. Oh yeah. Last night I had a dream. You were in my bed. Oh yeah.
Kama kuota,
ota.
Mina kutaka,
taka.
Na kuamka, sintotaka. Kama kuota,
ota.
Mina kutaka. Kuamka, sintotaka. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah.
Nyamani nyamani, mwenzako tamani. Umenipa kitu gani? Nimekufa sinyiwezi. Oh 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 ona, wewe ndo ona yangu. Hi baby mbona, step ona mi mapema. Baba na sana cheka, na cheka kila mara. Cause last night I had a dream. You were in my bed. Oh yeah. Last night I had a dream. You were in my bed. Oh yeah, oh yeah.
Kama kuota,
ota.
Mina kutaka,
taka.
Na kuamka, sintotaka. Kama kuota,
ota.
Mina kutaka,
taka.
Na kuamka, sintotaka. Oh yeah, 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 yeah. Yeah, yeah.